Ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini.
Wasichelela, saze sakhula, saba nomthunzi, liyashisa, njalo makushisa, ehlala kuso, ngenxa yokugula, waseyayeka, sasho sabuna, sidinga amanzi, engasakwazi ukushiya umbhede, sasho sabuna, nasisomiso. Aphela amandla kumalume wami, sasho sabuna sidinga amanzi,
apha manje
sasho sabuna sidinga amanzi.
Washa
ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini, ingisho phezulu enkosini.
Bekibogisi, bangcwaba ngalo
ngamandla, ingisho phezulu.